mana is song. Eno hit song. Bibi wanga go pray for you, only you. Magudu thongo, bigambo birekezi nechidongo. Silo one, your waist, your waist, your waist pande bi. Take it lead, make it high. Body pasi togo, li light in the back. Water come, we good banshi. Sirimbangenda kubandana vyonambi kole vyonambi kubwe veko yechisada nchinye bishisha mbisike nkola mekete hey, olu zimbi kubwe barigia tuka nze tuko ntemele tuka njaga lanja uli unaulira sicha pipira zendi chirimanyi nitika konta. Machi pule ya seta gala ina body girl tu konte mili wande senu kuwa si chachala ntambu defunye na kachacha ntumbido busungu wa shaka we wanzi kiliza ningo baba lejula levyo kwesa nyusa minseta bini jiseno mwinge mfula sabanja umutima nina kebanja. Barigia tuka, nze tuko ntemele tuka. Njaga lanja uli, unaulira, sicha pipira. Zendi chirimanyi nitika konta ina. Machi pule ya seta gala ina. Barigia tuko ntemele, njaga lanja uli.
Awan Umali's crime.